samali uyinkomo zami ngisebenzi yamama wami akusenani usekhona umamncane wami rest in peace mama wami ububa kusekhona nawe yagiya mali uyinkomo zami ngisebenzi yamama akusenani usekhona umkhulu
Listen, call me, oh, show me.